It's gonna be DJ Blessing. DJ Blessing.
Young boy.
DJ Blessing. DJ
Badona hasira. Badona nichukia. Badona kinyongo. Moyo wako ulishazira. Badona ninunia. Hivi badona usongo. Kusema bora tuachane. Ndoka ulienda uniuma kila nyeke kumbuku sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane nisema kwa sina. Naono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchuki.
Chukomba mi uniridhie, oh mama. Japo maisha sege ne mnege, tuangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, we gandama. Basi chonde chonde, aishore. Hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke. Na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe, yeah. Nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore. Tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama niombe, wangu toka zama wapeke.
You are the only one for me.
Nyama. Na kuni umizaga wala mia sizmi. Wanipende nidekeze maridi. No mana. Chiti kidogo ni kupelana. Ni kupelana. Oh my. Oh na ukini kusenda feel shy. Wata mna mizoka ya mapenzi haya. Oh na we ya 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 ya. Oh my. Tena usijaribu minja day. Kunichaze ya kuni acha hiyo kitu mbaya. Oh na.
DJ Blessing.
Ingawa na siri nzito za Aristotle lokole, yani ukimu never fuck you, deal with your dildo. Yeah, hustle every day, I never sleep, sleep, cause I'm outside. When I fall in love, I go deep, deep, cause I'm outside. Time for the money, two for the show. Angels are booze, imagine I want to carry a go. That was before, long time ago. I wish you know, I wish you know. Yeah, nigga, I can take your bitch, cause you got no money to pay the landlord. Yeah, I'm a star and I'm rich. Do what I ask, ask, yes, nigga, we told ya. We are outside, 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 outside. Bitch, I'm a outside, 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 outside. I'm a outside, outside, outside.
Remix. Mix.
Amini nikikwambia mimi nakupenda, kila wakati mimi nakufeel sana, nikikuangalia pia nasikia kulia. Story yangu ile mi ulisikia, na ile message ulisoma kwa simu. Mimi sijui ilitoka wapi, nadhani maadui wangu waliniseti.
DJ Blessing in the mix.
Leta ukuni Dumi, dumi, dumi Dumi, dumi, dumi Nanda kibiriti ni washa moto Baba leta ukuni
Yeah, Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi, na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusi. Nafikiri kusushela, nafikiri kususuti, sifikiri kutumia kinga ta waseme una virusi. Juno vingi kama Christian Bella, peace I'm Sela, African Princess Nandela. Tawalika na mpunga wenye kula mchele, so natoa siri za nyuma tapa city za mbele. Mama
Top my world, baby. You got the key to my heart, yeah. I think about you all the time lately. You got me feeling like a star. Every day when we party, a new thing. I just need you, boy, where no my king. Umetawala my future, you are my dream. Baby, hold me, hold me, hold me. Hold me, hold me. I feel so good when they be calling, 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 calling. While me, I'm with you. Baby, hold me, hold me, hold me. When they be calling, 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 calling,
while they are with you. Me, I really sure don't wanna play with you. Oh, baby, love me, love me. If you do shit, I talk, I'm falling in love. I'm asking, are you ready to love me? Who can you come at? Don't let me go, don't let me go, go, go. Who can you come at? Don't let me go, don't let me go. Oh, my baby girl, you're so fine. Always on the latest design. I take you to the top of the climax. Yeah, you were cooling with your virus. Me and you plus never minus. Sagittarius, you may tire. Hold me, hold me, hold me. Hold me, hold me.
I feel so good.
When they all call me, call me. Call me, call me.
While me and
hold me, me. Hold me, hold me. Hold me, hold me.
I can fight so
when they all call me, call me.
Feeling that I'm feeling, it's too much. more brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that.
Tell me to my knocker. Napenda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chong. Sinyi bleach mikorongo, mikorongo. Unapenda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chong. Sinyi bleach mikorongo, mikorongo. Nasikupenda uliye. Atakupenda tony chuba.
Kama kachoro budika kupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. Like my oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Iviwe unazani na kutamani la. Nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina vio kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful man. Woman. Woman. Could you be
kachoro kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimato na keka kolo anavyo virembua. Abadisha plaka kola go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pozi zake kamudori anavyo kishawa. Nishajaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi hadi Mombasa. Sige mwona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungundo na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupe taji. Kwanza bado kijana, kifuanya pajalala. You such a beautiful woman. 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 Would you be my one and only woman? Woman. Woman.
Nataka nikuje kwa medali angu. Nikunje kichwa hadi nivunje shingo.
Kisha ile mimi nakucheki bonge la mtesi manze unanidedisha.
shine.
So back it up. Baby, baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
Then turn around. Swing and turn around.
Swing and turn around.
So back it up. Baby, baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
Then turn around.
Anointed from above, it's gonna be DJ Blessing.
Wadi wose vembula, doro satino mera mukuchakala. Akawana isiba mukuchakala, mama wana mera mukukazana. Chimanyeru pia kazanyo, ero lusi wadi wole sibula.
In the mix, in the mix, DJ Blessing, DJ Blessing.
Sugar, 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 s fili fili kwa mageti mpakara. Oya kili 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 baby, show me how you silly silly baby. Me I'm feeling 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 kwa mageti mpakara. Oya, are you gonna dance? If I show you my money, are you gonna party? Kisha twende nyumbani. Yani kiweka tam, ukitoa tam, inakuwa ta 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 ta. Ukinyamata, ukinoka tam, ndo nazidi pa ta ta ta. Oya kiti baby.
When God say yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changwa kikufai. Hey, kila moja anapenda kufurai. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa inakata, chupa ina roll. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kipendi when the plans are my good. No loki hapana mechona.
Uruko hapana demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama niyaka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama
niyaka mwagiwa.
Yeo kuchocha, hadi ya kitoka nga naenda mboka. Akona kabuda kamenona. Wakogeza na pelabia na choma. Chuka juyo kaka kwenda go. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala home. Wewa mini buda kendo mpe malone. Azi mbono unachochwa ni kamse haja soma. Najuna mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Nikoshua kwa ya
jama kwa mitana.
Nduko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama niyaka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama niyaka mwagiwa.
Yeah, yeah, si hapa na ejo kuna maneno. Ama buda siju ni mapepo. Ikuzi na price tagadi majengo. Bagain, bagain, alafu wachi dipo. Iki tulenze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad njeri ya litekwa na pension. Na akavinyo naga
kubu bila tension.
Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwandithi.
Uruko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama niyaka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Akona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama niyaka mwagiwa.
Cheki fala mekam na mezuba na na cheki ati subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Cheki fala mekam na mezuba. Cheki fala mekam na mezuba. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki ati subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Fala me kam na mezuba. Cheki fala me kam na mezuba na na cheki ati subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Cheki fala me kam na mezuba na na cheki ati subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam na imeja. Subari ya mambaru imekam
na kinini kidududu. Kam na kinini kibukuduku. Kam na kinini ki shh shh. Adi kam na kinini kidududu. Kam na kinini kibukuduku. Kam na kinini ki shh shh. Kudu my guy, hisi toy. Siwa urush, na mina jienjoy. Tulua boom brush. HK ya Michael, Uru clean
sina missy boys, sina jongo, sina form, sina cheddar. Bila mbesha still machaji walichuna. Ngeusi una mattress kwako, sema form. Munga mjinga, niko zone. Boss kafyu magiza, niko biz. Shbaditing alikujia magizgiz. I'm sorry, redeem. I'm sorry, redeem. I'm sorry, redeem. I'm sorry, redeem. I'm sorry, I.
Subaru na kam na mambaru wa mekrom. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachuom na mepong. Digitali jabakali shikisha na dosh. Maisha posh na maombre wa palentan na coach. Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za makwatch. Idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Nzime waka zime liet zime mwatch. Mbare ya gadeshe atunaka sheshe. Baby tukdiokore na tukufanya gepeshe. Boom boom. Yeah 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 yeah. Boom. Check Fala me kam na me zuba na na cheki adi subari mambari me kam na meja subari mambari me kam na meja subari mambari me kam na meja cheki fala me kam na me zuba na na cheki adi subari mambari me kam na meja subari mambari me kam na meja subari mambari me kam na meja.
Adi Monday ni kaza Tuesday ni katu mani Wednesday si jale Thursday angoja Friday Friday hola la 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 la.
Twende, tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Siku pitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juya kunyonya jugs ipendangi glasses.
Nathani, sato nakuwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari.
DJ Blessing udasani kwa maji,
imagine. Ande nani kwa kazi, mini big big boys. Yezi kusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Hei waribu ganji nikisema pewa. Adi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday angoja Friday. Friday ola la 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 la. Ola la 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 la. Ola la 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 la. Ola la 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 la.
Ola la la. Chiyo mio bala. My weekend in city. I'm a arif kadhan. I'm a painting. Magala wana sanif shasha. Meditating. Natambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Kwendo kwa koso kwa najileta leta. Bona funga long shoka mikela teta. Elevator. Kijana kadogo kakwena diseta. Wait a leta.
Juni weekend leo tunambleki. Atuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pelo si manyoya kuna pungi. Ni personali chiga there si matembe. Jumangoko wana die tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Nasichagui jembe.
Adi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday angoja Friday. Friday ola la 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 la. Ola la 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 la. Ola la 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 la.
Ola la 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 la. Nikuwa na marafiki, fura. Nikulewa na marafiki, fura. Nikuwa na marafiki, fura.
DJ Blessing in the mix, in the mix, in the mix.
Kwa sherehe tumefika. Kwa sherehe tumefika. Familia yako ndani, ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani, ndani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Tu sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamjwezo.
Tunapenda kamjwezo.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
I just got laid. Nimeri reconcile na be. I'm happy. Tana kalikuwa kamenuka. Vitu zake alikuwa amepack. Manze nilikuwa nimeshtuka. Lakini leo bibi ame relax. Amenisamehe juu ya jana. Klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi. Lobster kiku risk. Leo nacheza chini juu. Oh, please. Usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti. Lobster kiku umpiti. Oh, please. Usiniharibie mood. Ile umesikia kuni hoso. Usiniambie tu pia kuhoso.
Give me some love when I'm whining. I make you look good when I'm shaking. Kenyan girls you've been wanting. I'm the medicine you've been needing. Leo ni dondosha yokote. Ni rombose ipepete. Nikipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Nayo miguu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. Ni udance kando mwangaza. No sele. Napenda cheza tu. No sele. No money. Dosele, cheza tende wote. Dosele, ma. Dosele, napenda cheza tende. Dosele,
nasikia mimi hata.
Dosele, napenda hapo
tende. Shere sheria, mitikalia. Hapa ndani ni all karia. Kuna jaba bia, makali na bia. Haga kubwa na jeso bia. Ona, nachachisha. Usijali nite inashika. Ukiona na chachisha. Usijali nite inashia. Want the girl sassy, freaky with booty. Minapendanga na iwe light skin. Baby, minataka uzungushe westio.
Daddy, minataka uzungushe westio.
West, pomshakala, pomshakala, pomshakala. Hapo unapokusa pomshakala.
Na iwe like kila mtu atoke 9 to 5. Let's party like it's 99. Ni Maria Chokoza, you can deny. Imekuwa nje but I'm still so fly. Siku zetu nima 9 to 9. Kitandani tena 69. 69. Kitandani tena 69.
Baby, minataka uzungushe westio. Sio west, pomshakala, pomshakala. Hapo unapokusa pomshakala, pomshakala, pomshakala. Eroteti yo west, pomshakala, pomshakala, pomshakala. Hapo unapokusa pomshakala, pomshakala.
Anointed from above, it's gonna be DJ Blessing.
It's the Amina. Zimenisikia hashtuti nije kupa mali yako.
Ufanya sima mzako nimezidio. Maututi na supiri tiba yako.
Na nisipa kuona laraha na kosa. Situli baka mnikumbate dali.
Kiranga chote nikoma.
Kapia, unaniamini, na umeniridhia.
Oh, unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini, na umeniridhia. No subiri tuachane,
tasubiri sana, tasubiri
tangoja.
Tasubiri sana, tasubiri. Wana subiri tuachane.
From above, it's gonna be DJ Blessing. DJ Blessing. DJ Blessing. DJ Blessing.
It's the Amina. Duwazi mekisikiwa. Hashtuti ni
kupa mali yako.
Mofanya kima, mwizako nimezidio. Matuti na sopiri tiba yako.
Na nisipa kuona, lala na kosa. Situli, baka unikumbate dali.
Oh, kiranga chote nikoma.
Kapia, unaniamini, na umeniridhia.
Oh, unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini, na umeniridhia. No subiri tuachane,
nitasubiri sana, nitasubiri.
Oh, nitangoja,
nitasubiri sana, nitasubiri.
Wana subiri tuachane.
Kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine kila nila yesi simizi na migegedu tunagegedua nilivyo sina cheese tajiri wa mbegu na muonga na mwana baba mdenge mama msalamu unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibirisi jipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu Mwenye sipu, kuna kirungu, kirungu. Usikamata utawaita wazungu Babu mkuna nazi Tachuta makishi nani Na msuli wake uko wazi Mambo yote hadharani Ogogogogo
Mtoto anataka kuhikipa Nunyani na
wabeta
Tena kikata na
ikikisa Baby, aja mche saka Unavyo baby Unavyo yoga
Inoka jonko petuzo Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo Waswahili na maneno yenye vundo Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo I say she's my future Sweet mambucha Wanga mtajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta
Nitaka niku bebe ubembe juu Kaju You know I like it Nitaka tuendeshe utembe kwa migu You know I like it Nitaka niku bebe ubembe juu Kaju
Koje dabika umama, yani we ndo mauma. Nitambele wako Shanghai, I'm proud of you my umma. Nisho babie, wani endie, wa moyo opa mio. Na kyo mbeki na mkio wa pagio. Pagio, pagio.
You make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani.
Bebe mgongoni
kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
DJ Blessing. In the mix. In the mix. In the mix.
Potaba some shiram, my lemon, my sugar, sugar tum tum. I'm proud of you, my woman. Me so go be there. Now on your tire countries. You got a mapuna charges or this. I'm the pangusha to lay out like you lea.
Anachotaka, nakata, pochi, na mnunulia. Na mwaga manoti, na udumia. Haitaji tochi, na mulikia. Kachafua kwenye fua koti, na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Na nipandisha mizuka, zuka. Na ruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast namba moja, top top. Kute mwana mkoswa sana jua sop sop. Chote na chofa kina faa dup dup. Pakinuka kikando bala up up.
Libuji dhabi kao mama. Yani wendo mama. Itabili wapu Shanghai. I'm proud of you mama.
I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city. Where every man wanna bounce this booty. I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Jamukula gebe talabanga ko. Kuzini na mazina gota zinanga ko. Nazino style tozi kezanga ko. Nebya fumba baby tobe dianga ko. Nina mokwano, nina kusirira usire zisi ushimsima. Ate tolwayo baby tundumi akseri. Yari paganga Cinderella. Nina mokwano, nina kusirira usire zisi ushimsima. Ate tolwayo baby tundumi akseri. Yari paganga Cinderella. Come see the way I run this city. Where every man wanna bounce this pussy. I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city. Where every man wanna bounce this pussy. I meant to stay a long time, no quickie. So come see me.
My pussy now, pussy pussy, my pussy now. Nataka ka picture now. Photo photo ka picture now. When they get a woman, pussy, you got a pussy now. Taking a photo, nyagala photo na wait. Nigga baby kiwa zala zabanga buse buse.
DJ Blessing in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
Nigga baby kiwa zala zabanga buse buse. Kwa nukuwa nye bizati, yo ne bizati, oh. Chida bigamu yo sweetie yati, mumini sigati. Baby ngama nyumide sigati, no mini sigati. Baby, when I get single, jangu tulia kavimbo. Boy, tonight come wake up, oh. Onda keko wenimpo. Baby, when I get single, jangu tulia kavimbo. Boy, tonight come wake up, oh. Onda keko wenimpo. Wandi sene kubi kanze mutundu wadi. Whoa. Uwanda wabanzi zata wabatindi gadi. Kumanyo kumuna angiraba mulubili zirase. Yes, I'm going
poco poco. Abantu banja bakubaza bakuza mu poco poco poco. Tira bikamu yo siti yati mu mini sigati. Baby, baby ngamba nyumide sigati no mini sigati. Baby, when I get single, yangu tulia kavimbo. Boy, tonight come wake up though, on the vehicle with him though. Baby, when I get single, yangu tulia kavimbo. Boy, tonight come wake up though, on the vehicle with him though.
I'm not Shoni mimi na uma.
I got to go.
Kangende.
I need to go.
Sita
don't you worry. Patoto tumezao tunawoti yale. Tulipanga mina we milele. Lakini nini 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 unanichanganya. Maisha wote wawili tulipanga. Shida ni nyingi hatujambo sana. Hainge kuwa hivyo unapenda upendi. Mubezi tuwachane na hivyo hivyo. Unanyumiza sana ninateseka. Nani moyoni mimi na uma.
I got to go. Kangende.
I need to go.
Sita besa.
Nipe changu na mini kupe chako. Kamu ni pendi hilo ni pako. We got a lot of issues to say to. Pamuja twende mseto. Love me baby, I will love you back. Scratch my back, I will scratch your back. Not this way, unapenda upendi.
Unaniumiza sana, ninateseka. Nani moyoni mimi na uma.
I got to go.
Kangele,
I need to go.
Sita
besa. Black and beauty, you're my delight. Beautiful face and you smile so bright. Candlelight dinner, let me organize. Siku nyingi nina fantasize. Why? Can we have a special night? Me and you, looking at the twinkle light. It will be a day for me to memorize. No bother, bother, nobody jeopardize. How about you? We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupecha, oh. Changu kuja nikupe benzi na wewe unipe benzi nikupe unipe nikupe na wewe unipe nishike nikushike nishike na mimi kushike mpenzi bakali kila siku etisubiri sasa nifanye nini upata wakati niambie lady nikupe nini sema chote lote fanye nini mbona unijibu baby. We will be together forever, forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh 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 oh. Kujani kupe chango, na wewe unipe chango. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mimi kushike. Una vyote na vyotaka. Unajua nilidaka. Muulise seneta wakota. Sasa napiga magoti. Na kufata na mimi sichoki. Naomba unipe ripoti. You know how I love you shoti. Adoyo, chameleon, love you. We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chako, na wewe unipe changu. Kujani kupe benzi,